bose paka sasa motosha waka mambo nayo fanya sana vuka mipaka vitu navyo taka mwezenu na data tena anasema tia wezi kuniacha mashaka usaliti sasa mimi na mwanangu yani ni kama mapacha shem lake sasa kitu walipapa anazima taili niweze kuchapa ndo hivyo yani ndo hivyo shem lake anataka tusho ndo hivyo njama ndo hivyo ndo hivyo yeah ila kibaya zaidi anavutia nashindwa kuzikataa za dunia huku tunapoenda jamani sio sawa sio sawa yeah yeah tena kimi misi ananipatia msisimko wa mwili unaniingia huku tunapoenda jamani sio sawa sio sawa yeah 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 yeah, yeah. Kiukweli ana mambo mengi mwezenu ntadedie
ntadedie
anavyo nipa vya bara na zenji mziki toti na uonja coach ana enjoy sana mbaka napiga makofi kama siyo gopi ukorofi kafunga milango kwa maana siyo ndoki atoti na uonja coach ana enjoy sana mbaka napiga makofi kama siyo gopi ukorofi kafunga milango kwa maana siyo ndoki ndo hivyo yani ndo hivyo shemra kia nataka tusho ndo hivyo njama ndo hivyo ndo hivyo yeah ila kibaya zaidi anavutia nashindwa kuzikataa za dunia huku tunapoenda jamani sio sawa sio sawa yeah yeah tena kimimisi ananipatia msisimko wa mwili unaniingia huku tunapoenda jamani sio sawa sio sawa yeah 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 yeah, yeah. Ulala lulu Ulala lulu Ulala lulu ha. Tuendele ama tusiendele
Tuendele
Le ama tusiendele
Tuendele
Tuendele ama tusiendele
Tuendele
Tuendele Tuendele Tuendele ama tusiendele
Tuendele
Le ama tusiendele
Tuendele
Tuendele ama tusiendele
Tuendele
Tuendele Tuendele Amigo.